xamul dafa yëgul dafa mënul dara 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 yéeni yaakaaru xalal yi. Sant naa